make an embarrassing mugama. Nafado Rivala. I will now on gay about Sanya. Kafanga dama Kosovo. Woman away for Naka Sigida Sanya. Kabos to Sakizeka. Sigida for me and us on Arasa. So Sakizi, Harabadea, Ibekizala. But I need no more Yoro, but I be.
Enough for Amna Taketa. Umuso Charman de Benyama Tomoke. Ubeke. Bamako ɲamantonba ni ɲɔgɔn cɛ hali k'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la u kɔni bɛ ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ
ne yɛrɛ cɛ a ye ɲamacɛla ye ne ye ɲamatɔmɔla ye an bɛ mana ni butɔniw ne tɔmɔ ani nɛgɛkolow u bena san bolo u be taa yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye u be mana yɛlɛma k'a kɛ finiko yirini ni finiko manabaw ye an kɔni an ka nasɔngɔ bɛ bɔ ɲama na yani an cɛ ka tila ɲama cɛ la an bɛ dɔɔni mu sɔrɔ an be to kɛ ka tobili kɛ yani ka cɛ si ye
gɛlɛya b'an kan dɛ bitoli fɛrɛw b'an sen bɛɛ fara fara
mali la jɛkulu caaman de be yen nɔ minw be k'u ɲɛsin bayɛlɛmali ma kɛrɛnkɛrɛnyala mananiw olu cɛ la sanuva b'a la mahamadun abdulayi tarawre ale ye cakɛda ye ɲɛmɔgɔ ye
Parmi ces catégories,
on yaman nou chema, yaman do bein amba taka bayelma kake baramine, misalela, mana yaman, ulu beseka yelma kake mana tabaliwe, wafene ubeseka yelma kake banwe, minuwe sige kenedaula, ani baramisemanu chama, maumako bese feminuma.
Segu mara konona nafana, muso chama de nyeshine noni barayima. Ulu chela, Aisata Jarabe ula. Kabini san chama, ale konimbe barake, bayele mali chake da dola.
Manamu infle, al nebwere keme fla soro ala. Ninyu uwele ka fon labena, wafonga tanay. Manamu injela andoro. Yusaka wabinani, wabisaman doni, ajashile kone wamuganda mado.
Demekanga doni, bolo farayima, dunge u ulu yere ka fola. Sumana kulibali ya yiraka fo, ko bayele mali nafaka bon sigiraka anifana adoni mbala obeke sababu efana ka wati yelema kololo uko
Je pense quand même que il faut mieux
ni hakilala ni chekede nkanga laben ganye muso minombe obaraula kulu dege ganye anoka baramine uduma wasa ukasaka ukabarake ganye nga mi mangake ode nyama be mangata kabarake nay krekere ne yala mine udo bi ulu nokolendo ko sabe inapo baga jibidon ulu tsekata kabarake nay kama soro ulu be kololo la semoguma ni nyama be la bara akaka mamun bo barake uko la je ganye chumina okololo tse mauma
dans le cadre des pesticides et autres.
Nirebe Dansigi, parlons de l'environnement Jemukana, mi refara la nyogon ka maman baba kunta fe ni ayo lase au ma bamanankana, au kambe dogokun were Jemukan were kenekan.